Rusizi mu murenge wa Rwimbogo. Njyewe nk'umunyarwanda uruhare rwanjye mbona ari ukwegera abafite ihungabana tukababa hafi ndetse tukanabafasha no kwiteza imbere.
Naho undi mukunzi w'ikiganiro ati nitwa Etienne, mu gitekerezo cye yavuze ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka itubwira uburyo bwo kwitwara kugira ngo dufashanye mu kwiyubakamo amahoro kandi tuniteze imbere.
Tugana ku musozo, reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa Munyahirwa Gustave uri mu murenge wa Nzahaha. Yagize ati abagome babaho ugatura umuntu imbwa. Uyu mukunzi w'ikiganiro yakomuzaga ku kinamico Nyiramubande.
Reka nongere gushimira mwese twabanye, nge nari Uwicyeza Christella fatanyije na mugenzi wanjye
Ineza Charlotte.
Shalom, shalom,
shalom.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru, aho mu gice cya mbere twaganiriye ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena. Nicole,
ese kiri itegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi kuzajya baha abana babo umugabane cyangwa umunani ku bushake? Mwe twabanye muri iki kiganiro mubitekereza hiki? Ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi?
Niba uteze amatwi ikiganiro muri aka kanya, fata telefone yawe wandike igitekerezo cyawe, ubundi wohereze kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 82 82 32.
Reka dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro ndetse na buri wese wagize uruhare akadusangiza igitekerezo cye. Muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe hamwe na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Reka tuzasubira ubutaha, mugira amahoro.
Turashimiye bagenzi bacu mu Rwanda badushikirije ico kiganiro. Umwanya ukurikira ni uwo ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri wa mungu kuri isaha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Imihango yo kwibuka Jenoside yo mu Rwanda yatangijwe tariki ya 7 kwezi kwa 4. Hirya no hino ku isi, Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bakomeje kwibuka mu buryo bunyuranye. Ese kwibuka ku Banyarwanda b'ingeri zitandukanye no ku Banyarwanda b'imyaka inyuranye byumvikana bite? Ni ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru gishize, ariko bamwe mu batwumva buri munsi bifuje kongera gukurikirana icyo kiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru Eric Bagirubusa w'Ijwi rya Amerika. Ntitubatenguha, uyu munsi turongera tumuharire ijambo.
Mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusa basuhuza. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiragarwa ku ngingo yo kwibuka ku nshuro 23 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki kiganiro turajya ku mibereho y'abarokotse Jenoside nyuma y'imyaka 23, turagaruka no ku mibanire ya bamwe mu barokotse Jenoside ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside. Mu nsanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro harimo kwibuka, ariko hashyirwa ingufu mu kurwanya icyari cyo cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Atangiza icyunamo ku nshuro 23, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abarokotse Jenoside, abibutsa ko nubwo babuze ababo batabuze umuryango ariwo gihugu. Turaza kumva icyo bivuze kuri bamwe mu bacitse ku icumu. Ese abana bavutse nyuma ya Jenoside bo baba bayifiteho bumenyi iki? Byaba byoroheye ababyeyi gusobanurira abo babyaye ayo mateka asharira. Icyizere cy'ubuzima nyuma y'imyaka 23 ku barokotse Jenoside cyo cyaba cyifashe gite? N'ingaruka kize kigaragara ku mpande zombi, haba ku barokotse Jenoside ndetse n'abayikoze? Ibyo kimwe n'ibindi ntarondoye byose bikubiye muri dusangira ijambo ya none tubahaye mikaze.
Bana b'iwacu i Rwanda nimuze twibuke, twibuke genocide yakorewa abatutsi rubanda banyimyamatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'intuma yanjye ijoro riba rugoriraye ijoro riba rugoriraye ni twebwe tuzaburisi kuko twamenye amacakubi ni twebwe tuzabyume kuko twagiriwe urwango tuzababahamya
dusura Bonifrida Kabarasi umupfakazi wa genocide yakorewe abatutsi utuye Inyarugenge Kanyinya yabanje kutubwira ko nyuma ya genocide ubuzima bwasubiye kuba bwiza kandi ko abanye neza n'abamuhemukiye
abakoze genocide bamwe barafunzwe abo bamureye ibyo ngibyo rero ntabwo mbabona ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo n'ese ubundi wabigenza ute nuko kuko iyo bereze bakemera icyaha nuko abandi ntabariho ko nk'abo banjye bangiriye ibyo ngibyo nabishe umugabo wanjye ntabwo mbabona
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturage
nta kibazo nta rwose nta n'ingenga batuzanamo keretse wenda mbere umuntu bw'umuntu wenda yarakishisha abantu nabo kandi bakishisha abantu akongeye mbona nta kibazo kuko umutekano urahari rwose nanjye mbahanganje nyine nubwo iyo narwaye ese abantu benshi bihutira kuza kundeba nuko nyine nta kibazo njya ngira ku buryo wenda mvuze ngo n'umuntu se nampa umwana ndaze yamumpa ariko noneho kubera yuko tubanye neza
iyo urebye abarokotse genocide nawe barimo nyuma y'imyaka 23 icyizere cy'ubuzima gihagaze gite
icyizere cy'ubuzima gihagaze neza kuko ntabwo dusabiriza ntabwo rwose mbese umuntu kuba ariwe akabonana n'undi bakaganira nta kibazo ibyo kwicuza ibyo ngo twasigaye icyo dusigaye tubenga kuko natwe iyo batubonye umuntu yakarabye umuntu yakeye nk'ubu nkanjye nyine ntabwo mba nibuka ku byo ngibyo babikoze nta kazi kabo gusa icyo nsaba iyo ndwaye nyine ndagenda nkivuza nta kindi kibazo n'inkunga iraza wenda hashira amezi atatu hashira sane tukabona baraduhaye yego nyine abari makeya ariko ntabwo twayagaye ubwo rero nk'ibyo 2022 wenda iyo bije warashyize wenda nk'umukozi mu murima kandi umukozi ni igihumbi wenda rero nk'iyo aguhe ingengo gatatu ukuramo bitatu ukabimuha kandi nawe ukagura akindi ukambara
wakurikiranye se ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro 2023 genocide yakorewe abatutsi
icyo gihe nari maze iminsi mvuye kwa muganga kubera ko nkunda no kurwara umuvuduko ntabwo rero uwo munsi nabashije kujya mu biganiro nari ndi hano natabana
ngaruka gusubiriremo yaravuze ati mwatakaje abanyu ariko ntimwatakaje umuryango wari w'igihugu iryo jambo rivuze iki ku muri mwebwe barokotse genocide yakorewe abatutsi
kuri twebwe twumva twishimye iryo jambo ni na ryiza kuko umubyeyi wacu yataza kuza ahadise hose haba harazimye ariko yaraturengeye aradutabara nta bwigunge rwose bukwiye kuba mu bantu rero rwose umubyeyi wacu turamukunda yageze neza aravuga ati ntabwo bagomba kugumiza gutereranwa n'agahinda nuko aratwubaka abatishoboye akadufasha tukagera gute ubu ni iyi nzu wenda sinagombaga kuyibona neza uwo nguwo umuganda wari kujyaho bakavuga ngo barakore iyi nzu nzayibemo rwose mfite n'umuriro ndacana nta kibazo yadukoreye ibintu byiza cyane bishoboka
ibyo uvugwa n'uyu mukecuru ni nabyo byemezwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya Bwana Emmanuel Nsengiyumva arahera ku ngaruka za genocide zikigaragara kubahagarariye
bari mu buzima bugoranye cyane ko kubaho warufite umuryango nta ubona kubyakira ntago byoroshye no mu rwego nyine usanga ingaruka za Jenoside nyine zibyabayeho zikomeza kugenda abakecuru ni incike ntibafite kirengera se urubyiruko narwo nk'abana b'imfubyi nubwo leta yakoze ibishoboka byose babasha kwiga ariko nabo bibona ari bonyine ntabo baturi ibibazo ubona n'ubundi nubwo dushima ko leta hari icyo yakoze leta rwose ariko nyine bwa buzima bwa ntibubura kugeraho ingaruka
ubwo mu byo yakoze muvuga n'ibyo bindi
leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho aho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho ijana ku ijana ikindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga leta ibashyiraho ikigega cyafarije irabishyurira babasha kurangiza benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura igarure ihumurize abacitse ku icumu
mwareba se imibanire y'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside ahangaha ikanyinya by'umwihariko bimeze bite ubwo turabasa kumwe n'ubwiyunge
ubona bitameze nabi ubumwe rw'iyunge ubona buhari cyane kubona wenda mbere wabonaga abantu bafite ubwoba bigaragara cyane muri ibi bintu byo kwibuka uburyo ubwitabire bwabagaho icyo gihe n'ubungubu biratandukanye icyo gihe wabonaga ubwitabire ari bukeya abantu baza bafite ubwoba ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura baracyajya mu musengero bagasenga nta kibazo barasangira baratahana amakwe nta kibazo gusa ubona abantu babanye neza ngo ni uko umuntu atazi ikiri ku mutima ariko ubona kubyina n'ingingo bitekereza ubona isa naho yagabanutse rwose ubona hari umwe n'ubwenge bugaragara
urebye nka nyuma y'imyaka icumi kuba rwose jenoside hano ikanyinyereza bimeze bite
urebye ubona koko ntabwo turi ku muvuduko w'abandi w'igihugu muri rusange kandi natwe tugira umugisha ko tuzasigara kubera ko twabashije kwiga nibura ibyo twari twarabuze kera amaherezo yabonaga ari make ari mabi kubera ko abana bacu batigaga ariko ntabwo tubona ibyiza turi imbere nabyo kuko abana bacu babashije kwiga bari barabuze uburenganzira bwo kwiga barize bararangije bashobora kujya guhanga imirimo twumva rero ubugenda bigenda bimere neza natwe turimo kuzamuka ku muvuduko w'abandi kandi twumva imbere ari heza
turabashimiye bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye Ibuka hano ikanyinya mu karere ka Nyarugenge
yego namwe murakoze cyane
mu gushaka kumenya icyo abato bazi kuri jenoside ijwi rya Amerika yaganiriye n'abana bavutse nyuma ya jenoside mu murenge wa Gacurabwenge ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda twabanje kubabaza kuko bumva imvano yayo
imvano ntago nkizi neza ariko bitewe n'ibiganiro tujyamo batwigisha yuko nkene jenoside ari ukuvuga ngo no n'abantu nyine babyinjijemo abaturage jenoside ni ugutegura nyine kuvuga ati wenda ubwoko runaka mbese ariko bituruka mu nzego zo hejuru ntago bituruka hano hasi
ufite ababyeyi bombi
mfite umwe
iyo muganira iki
tuganira nyine batwigisha yuko tutagomba kujya mu bintu by'amacakubiri mbese tugakundana tukirinda yuko jenoside nyine yazongera kuba n'umuntu yagushuka ngo ugende uhohotere nk'umuntu ukaba wamubwira ati hoya ntabwo ibyo ari byo
jenoside ntabwo muyizi
turayumva
muyumva mute
uko tuyumva se tuyumva nyine nk'uko nyine ari ibintu byaje by'amabifu
nyine bitewe n'ukuntu tuyize ubundi ni ubwicanyi bwabereye nyine muri iki gihugu nyuma y'ubukoroni nyine bitewe nyine na politiki abazungu bagiye bashyiramo abanyarwanda bagenda bicana nyine
ufite ababyeyi bombi
bombi
nawe ufite ababyeyi bombi bababwira ngo ikiyo muri mbere
batubwira nyine muri make ukuntu byari bimeze ibintu nk'ibyo
n'ukuntu tugomba kwitwara tukabana neza na bagenzi bacu
mujya mujya mu biganiro se
ibiganiro saa munani tubijyamo hari hepfo kuri meza
ibiganiro uburyo mubijyamo mwumva bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yamenya amateka
ibiganiro se ntabwo bihagije
ubundi biriya ni ibintu ni uko bitanashoboka ahubwo ngahantu hose turi tujye ari byo tuganiraho gusa kuko bituma urubyiruko n'abana bakiri bato basobanukirwa nyine
nawe wumva bidahagije ibiganiro
nahanje nuko mbyumva
wowe ukumva byagenda
nahanje ndumva nyine nko muri buri kimwe cyose twajya tuganira nyine ari ibyo byajya bizamo cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka
mubaye mugize icyo musaba mwasaba iki ubutegetsi
icyo dusaba twasaba wenda bakazaba batwereka nk'amavideo yerekana nyine ukuntu byari bimeze tukabona n'ibitabo birimo amateka y'ukuri apana kugenda iby'umuntu yumva hirya no hino bimwe yari ibihuha ibindi ari byo ibindi atari byo gutyo gutyo apana ibyo kubeshyabeshya nyine
se habaho mu kubeshyabeshya
hari ibyo wumva neza ubu wakumva ibintu ugapfa guhita ubyemera
urugero
hari nk'igihe nari ndi kumva radio numva nyine ngo ni umufaransa wavuze ati nyine genocide yabaye hagati y'ubwoko bwombi bw'abatutsi n'abahutu nyine kubicanye bombi ngo ni double genocide kandi nk'ibyo ntabwo wahita ubyemera wari uwumva n'ibindi mu Rwanda bavuga kuko iyo tugiye mu biganiro bavuga ko hari itsinda ry'abahutu nyine ryishe abatutsi none ukabona uwo ngo w'umufaransa handitse ngo double genocide kandi ibyo ntabwo ari byo
mwebwe iyo mubajije ababyeyi banyu bababwira ngo ikina nawe
yadubwiye ko ari itsembabwoko ryaje nyine ari abahutu bica abatutsi
genocide yakorewe abatutsi ntabwo yizi
nyine ntabwo nyizi kubera ko yabaye ntaravuka
ufite ababyeyi
mfite imeri wenyine
yabaga mu Rwanda iba
yabaga mu Rwanda
iyo muganira akubwira ko byagenze bite
mbyize ku ishuri gusa
imeri ntabwo ajya abikubwira kubera iki satabikubwira
mbere nawe bimuteye ubwoba
biba bimuteye ubwoba gute se
nyine buriya azabimbwira
kuki se wowe utabimubaza
mbe sinamwanya bafite
bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Gacurabwenge nabo kuri ingingo ya genocide iyo bayiganiraho n'abana babo bemeza ko hari bimwe mu bibazo bigorana kubibasobanurira
tukaganira rwose nk'injoro cyangwa se na kumanywa ukabwira abana bo barabyumva bakaza bakakubaza bati mama hari ibyo bintu byari bimeze bite ati nyamunamwe abana mwe n'agahinda gusa nta kindi nuko ukababwira uko byari bimeze ko bahigaga abatutsi noneho atese atabatutsi ati bababwirwaga n'iki njye barambaza bikanyobera numva wa mwana we rwose dore ndakuze ariko nanjye namenye uko ngana uko nanjye namenye umututsi numva bamuvuga ntago nabyirutse nzi umututsi icyo ari cyo hari nzi ko ari abantu nyine tukabana tugasangira tugashyingirana igihe cyose tukabona ukaba ari abantu ndababwira nk'abatutsi ni ukubyumva ngo nuna iryo zina babise abatutsi ariko ubundi njye nzi ko ari abantu kimwe natwe ntikugira ngo numve umuntu ngo ni umututsi nabyumvise ariko muri jenoside niho nungiye kumva nkumva bati abaturanyi b'iwanyu pfiye mu Kagarama babishe babamaze ntibandese bati kwanaka nimse ni abatutsi nti rwose nabanye nabo ntazi ko ari abatutsi
kurero ikibazo umwana wawe yigeze kukubaza ukumva kiragukomereye cyane ni ikihe
nicyo kumbaza ngo umututsi yasaga ate n'umututsi n'umuntu kimwe natwe njye nta mututsi nzi ibara rye rwose bateze mama ari koko umuntu yafataga undi akamutema n'umuhoro ntiyari baratemwe ntari kuretse njye ku Imana nari narayisabye kandi n'ubu ndacyayisaba narayisabye ndayibwira ngo mana yanjye ndumva abantu ko batema abandi uzambabare ntuzanyerekaho umuntu atema undi
abana banyu bafite nk'imyaka ingahe umwana wa mbere wawe afite imyaka 16 ajya kubaza amateka kuri jenoside
nyine nk'ubu turi muri ibi bihe kubaza ikintu cyabiteye
ukamusobanurira
umubwira mu byo nawe wabashije kubona kuko intambara yabaye turi mu myaka 11 ubwo ndibaza ko umwana w'imyaka 11 hari ibyo abona akabifata mu mutwe hari n'ibyo yibagirwa
ntabwo umwana ajya kubaza ibibazo ngo wumve birakugoye
birakugora nyine kugira ngo ukimusobanurire birakugora
bikugora gute
niba akubajije ati muntu runaka nko kwishuri biga ati bajya batujyana kwibuka ubwo noneho se mama iyo tugiye kwibuka tuba twibuka iki ngo ati ni ibintu byagwiririye u Rwanda muri 1994 abantu bica abandi babica muri buryo ki mu buryo bw'ivanguramoko ibiza gutyo abantu bicana batandukanyije ubwoko bavuga ngo uyu yitwa umuhutu yitwa umututsi yitwa mutwa ubwo ni uko babyiye babikora hanyuma bica abantu baramarana niyo mpamvu bamwe mubona bari mu magereza abazira ibyo bakoze 1994 nicyo bazise ukamusobanurira muri ubwo buryo nawe abibonyemo ukiri muto
amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika aho tugaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi ku munsi wa mbere w'icyumweru cyo kwibuka byabaye ihame ku butegetsi bugaragaza ko bikwiye gufata ingamba zitajegajega gukumira ingengabitekerezo ya Jenoside yo nyirabayazana yagejeje u Rwanda habi Madame Christine Nyirandayisabye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge yasabye kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside bahereye ku kwigisha abana bato
umwana utangiye kumenya ubwenge umwana utangiye gutandukanya icyiza n'ikibi ukamuzana akagukurikira numva ari bwo buryo bwo kubaka igihugu cyacu rwose namwe abasize abana mu rugo kuva ku myaka 16 umwana utangiye gutekereza ko atagikeneye kuba mu ndangamuntu y'ababyeyi akeneye gufata icyangombwa kimuranga nk'umunyarwanda abo bana mubaho uburenganzira baze ko twebwe nitumara gutambuka nitumara gucaho nibo bazasigara bibuka ntabwo kwibuka bizahagarara gukora ko ababayeho mu gihe cya Jenoside harimo abayikoze harimo abayikorewe twese tuzatambuka ariko nidutangira gutoza abana bacu tukabatoza kwitabira ibi biganiro turwanye Jenoside twigisha abana bacu kwingenga bitekerezo yayo ari yo mbi ubwo mu yindi mirenge mu tundi turere babashije kwiyubaka bakagerageza kurwanya ingenga bitekerezo ya Jenoside ntihagire ibimenyetso byayo bigaragara ariko twebwe umwaka ushize muribuka ko bagiye kushinzwe kuhagarara ibuka muribuka ibyo bakoze umwaka ushize n'iki gihe murumva rero murumva ko turacyafite mu tuntu tw'udusigisigi rwose nizere ko uyu mwaka mumbabarire rwose mumbabarire rwose mbasabye imbabazi n'umuntu wabitekerezaga mbabarire agende nagere iwe areba ahantu acukura akobo ka metero ka santimetero eshanu ajye mayiruke ibyo yatekerezaga hanyuma byibura agaruke ari umuntu muzima sibyo kubona ko impamvu ni iyihe ni ukuri ni ukuvuga ngo iyo ingengabitekerezo igaragaje ahantu baravuga bati mwebwe abayobozi bari aho ngaho ubu inzego z'ibanze abasirikari abapolisi mu maziki ni gute umuntu yakoze ibyo bintu mwarihe mwakoze iki ugasanga nubwo ngo muri iyi myaka yose tumaze ahangaha nta kintu twakoze nta kintu twakoreye abantu kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira ubwo kurenga icyo kintu
zimwe mu ngaruka zikigaragara muri ibi bihe u Rwanda rwibuka zirimo ihungabana ku mpande zombi ntibyari bimenyerewe kumva abakoze Jenoside nabo bahungabana ariko ibyo ijwi rya Amerika yarabimenye bamwe muri bo batuye mu karere ka Bugesera bwana Radislas Matabaro mu murenge wa Ntarama wagize uruhare muri Jenoside ubu yasubiye mu buzima busanzwe yabibwiye mugenzi wanjye asumutakabuye
ngiye maze nk'umwaka wose ndumva urangiye kuko umuntu nakora icyaha ari ibintu bye natwaye kandi namutoteza naragiye ndamusanga tere intambwe musaba imbabazi ariko ngikubera yuko nashakaga ko nibohora nawe nkamubohora kuko guhura n'umuntu yakubona agacaha nange namubona nkacaha numva gatari ibintu byiza mu byerekeranye n'imibanire yacanga mu giturage ni ukuvuga ngo nashobora guhura na wa muntu nakoreye icyaha yambona hariya akagira ikibazo agakata indi nzira cyangwa se nanjye naba namutanze kumubona
nkaje nkamwe mu maso nkavuga nti rikana nigendere uriya ndabizi ibye nibiye ariko ubu muri ngiye numva ubu nta kibazo numva mfite
mataba abantu bacyo bagira ihunga bana ubona niyo abantu bagiye kwibuka bakitura ese umuntu yakwibaza umuntu wagize uruhare muri genocide cyangwa birebere utarisha gutarizwe n'ingaruka ya genocide harije nawe wumva hari ihungabana ufite
bo yari ihungabana ihungabana ribaho njyewe ihungabana ngira ubu hari ikintu nazibagirwa cyambabaje n'ubuye nkibutse niyo ni njyenyine bitangenga amarira mu maso nagize hariye rurindo banicaye ahantu mu rugo rw'umuturage n'umudamu wabo arashyirambwa ati atarasarangumaga ati ngiye ati urabona ati none ati wa mwana baramujyanye Yesu winone kubera ko nantu nari ntuye Yesu umwana wuye akabara umwana w'umuturanyi ngo yari mwishwa w'umugabo akajya ahora mutangira ibintu ariko yari umushiki yari yashatse mu batutsi akajya ahora mutangira amafaranga bukeye haza umuhungu araza umwana namufata ndabyibuka ari mu mwaka wa 3 amushyira mu mfuka amaze kumushyira mu mfuka arangije ari mu mfuka ahita awujomba igicumu yari afite none umudamu arambwiye ati wa mwana baramujyanye Yesu wuye none ndagurukana naranica ndeba nkari ese umwana seze ntikumbona abantu birikwa nkandi umwana ari ati mwara nduri ati bafite umufuka mu buyi nicyo kintu uwo ije bintu byo mbyibutse muri ngewe icyo kintu nyibutse uwo mwana buryo numva arambabaza cyane
umuntu ajyaga abantu wenda batabizi bibira ko wenda nk'abantu batakorewe genocide batajya bagira ihungabana
oya ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu umuntu baraciye mu yarabunye byo nyiri kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ugiye urenga imirambo irenze 50 ubwabyo kintu cyonyine iyo kibutse njyewe nyibutse numva muri njyewe umutima wanjye numva ntaguma hamwe
kandi biragoye kuvuga ngo ngiye gushaka ubufasha ngo nahungabanye abantu bavuga bati suriya we arigira ibiki ko nta n'umuntu we wenda yabuze rimwe na rimwe iyo nabigize ubigumisha mu mutima kukuda
hebi ibintu bibiriya wowe nkawe ubigize nkanyu nk'ubu ntago najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye nimba kubwagiye cyagera bikarangira nkagerageza kubyikuramo
nta bufasha we wajya gusaba uravuga uti bana bavuga ngo wenda ndimo gushyira
ntabwo na rwose nsukubiye ntabwo najya kwaka noze ubwo nagiye kubaga se ngo akumumugabijwe n'iki nta muntu nabwaka none nabibwira yavuga ati warasaze nta muntu nayo kwirwa njye kubyaka usamba ibimbanamo ariko nkanje amahirwe ngira nuko ubu nateye intambwe nkajya muri za nyigisho kuko buriya n'ikintu kimo uvuze ko ahantu ho guhungabana natwe usanga kenshi tubona nk'abatuzi bahungabana rimwe na rimwe ukavuga uti bari abantu nibyo bigirisha ariko buri utaragera ku rwibutso ahantu washyinguye imibiri ngo witegereze ibintu imibiri habitse akenshi buri abantu benshi batanabyemera nuko baba bataragera aho hantu
ese wagiye wagiye uri ari wowe
yewe njya yo kenshi nkunze kujya hariya ko cyane hano kuri centrale yacu hariya ku murenge n'inyamata njyeyo
ariko nabwo ni muri iyi minsi utereye intambwe mbere sawajyagayo
mbere hano najyaga ariko najyayo nkaguma hanze nkavuga nti hariya ntabwo ninjira twanasengera nari imbere nkavuga nti abandi bakajyamo ariko singiye ariko nagize aravuga ariko reka ngirimo nagezemo nibwo naje kubona yuko abantu bahungabana akenshi buriya abantu wenda b'abahutu n'abandi bantu bakoze genocide hari igihe baba bavuga ngo bariya abantu nibyo bigirisha ariko iyo umaze kugeramo uvuyemo hari ikintu kindi ubona ko umva ko wahindutseho umutima urakumanga ukavuga uti ibi bintu ukumva muri wowe bigatuma utekereza birakabije ibintu byararenze ibintu byabaye indengakamere gusa usibye ko rimwe na rimwe hari igihe nk'abo hari abantu baba bafite imitima ifunze akubwira atereka ati biriya ati tari amagufa n'ay'abahutu tari amibiri n'iy'abahutu imyinshi n'iy'abahutu irimo ati ibyo ngibyo ntukirirwe bigira ikibazo bigutera ati buri iminsi ubwiye ati n'iby'inkotanyi zazanye zigashyiramo ati ntukabitekerezeho
wari umuntu muturanye hano wo kukubwira gutyo
abantu
bavandimwe nyine
ntukabyiteho
none se ibyo yavuga ati ntutabyiteho ntumubaze uti bakana ko ari mukuru ntababibona
ndabashimiye cyane wowe Assumpta Kaboyi Bwana Gasana na Matabaro mwaganiriye ku ruhare yagize muri genocide ndetse n'ibyakurikiye nyuma yaho ndabona rimwe mudusoreje iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse n'abagikurikiye twihanganishije ababuze ababo muri genocide ariko kandi tunabakomeza muri ibi bihe bitoroshye uwo mwumvaga ni akabagira ubusa naho utaha
naraye ndose narose kandi nabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane